oyo Allah aba amutidde oba otidde Allah akugabirira min haithu la tahtasib, wobali tosuubira kufaako kyofuna, wobali tosuubira kubaako kyoyingiza, embeera gyobadde osuubira nti ekaluubiridde, embeera ekuzibu walidde gwe kasoote Allah subhanahu wataala suubira kiri. Bagenu bawa kali mu milioni zirwenda baze batule nchiko abamu kubana abalenzi bo balaba anti bwe bateko zigabana kubanga be balenzi abo wala bafumbirwa dabo me balenzi nze sirimu kuwa bana ba mama wange mulala ntegere kabulunji nene batuzo luchiko kulwo mukaga lwabadde lwakutula ku Sunday kati kulomukago wabadde wemba kusani nga waliwo embaga jjo ne baga nti olukiiko luno tulutuuze lwa mukaaga fenna tusobole okubeera ku mbaga eri ku Sunday kati mwannyinaze yabadde omu kubadde balina okubeera mu lukiiko olwo era yabaddeyo n'agenda n'alutuulamu ku lwomukaaga ne bawa ebirowoozo ne bawa ebirowoozo kyavudawanika omukono naga nti okusinziira ku bavubuka n'omululu gwe balaze ekiteeso kyange kigamba esente ezo tuzijjeyo zigenda kuvayo ku Friday olwalulwa mande esente ezo tuzijjeyo tuzigulemu ettaka tuzimbemu omuzikiti tumanye nti taata waffe mukadde waffe ekyo kyafunyemu okusinga bano okukola omululu ne bazira kuba naawe empalana n'emera mu kika bwe yamaliriza okuteesa ekiteeso ekyo n'atuula wansi ne yeesigama ku yabadde amuliraanye n'afa kati bano baalabye agudde nga balowooza afunyemu kasooko katono ne banguwa mangu okuleeta emmotoka ne bamutwala mu ddwaliro bageze mutusa kiriniki eryokumpi awo babaga nti ono gwe muleese yafudde edda ne bamutwala waka kumugolola ne tumuziika jjo ku Sunday oba ntegerekise bulungi kakati gwe ogenda n'oba n'essuubi nti enkya nja kutereeza
bino bye baŋŋamba nti bya nabbi sallallahu alaihi wasallam akadde nkyaka lino obulamu gye buli nja kutereeza nolwekyo nammwe mugenda ne mutukwata bubi oluusi mutupakukirako oluusi mutukandula ila mata ya jamaat alkhair ila mata an tuhsina ya jamaat alkhair di lwosuubira olongoose bagambe olokotereze muoluganda tugamba insha allahu taala omusomo gwaffe gukyagenda mu maaso okugoberera nabbi alaihi salatu wassalam n'okumanya obukulu bwe mu umma eno nti wankizo era allah subhanahu wataala yamutuma li irshadi nnasi okulungamya abantu ila mafiihi salaahu era ekirimu akalungi walkhair walfaus wannajat ntegerekise bulungi nga yenna alina nakusu yonna ku nabbi sallallahu alaihi wasallam beera mwegendereza yagamba alaihi salatu wassalam mu hadithi esooka biidhinillahi tabaraka wa taala yagamba nti ma taraktu min shaiin nabbi yagamba alaihi salatu wassalam ma taraktu min shaiin siina kintu kyonna kyenalekayo yuqaribukum ila aljanna nga kibasembeza kumpi okuyingira ejjana ya allah subhanahu wataala illa waqad haddathtukum bihi okujjako nga nakisomesa basahaba mu bulamulukufu nga siina kyembalekeddeyo kitegeeza ensonga ekwata ku kuyingira kw'abantu ejjana wadih nyanjulukufu nabbi sallallahu alaihi wasallam yagisomesa basahaba basahaba nabo ne bajja ne bakola batya ne basomesa batabii bwe batyo okutuusa we tuli olwaleero nga n'abowalimu baffe bakyatusomesa ensonga ezaaliwo nga nabbi mulamu zeyasomesa abantu ze bayinza okukola bayingira ejjana n'agamba ekyokubiri wala taraktu min shaiin era siina kintu kyenalekayo yubaidukum nga kiyinza kibesambisa ani naar okuyingira omuliro illa waqad haddathtukum bihi okujjako nakyo nga nakibalaga tunuulire obulumi nabbi bwayina ku umma eno nabbi bwatuyinako sallallahu alaihi wasallam nayimirira wayimiridde ku kitooti nayiisa ensonga eyettende eyebbeeyi gwe ekigambo n'okiyisaamu olugayu bwoti noga nti fe tetweyagaleko yagamba nabi sallallahu alaihi wasallam ma asfala min alka'bain min alizal fafi nnar nga kitegeeza nti yensonga ya muliro yaki eri kukwambala titosobola kwambala kintu kyonna nekisukka obukongovule nekikka wansi nekikweya ekyo kyoyambadde kigenda kwokesa omuliro tegerekese bulungi akukantu katono jasirugoye naye nakyo yakitugamba sallallahu alaihi wasallam tekakutanda n'olwambala bwonoosigala olwambala n'owalaza empaka insha allahu taala inna hatha alfiil ekikolwa ekyo ekyokwambala olugoye nolusukka obukongovule nabbi kyeyatugamba kyatuyingiza omuliro n'okiremerako butereevu bwe gunakwokya teweeyi tokayana wakiwulira yakyogera nabbi sallallahu alaihi wasallam genda ku nsonga eyokubiri ekyo kiri mukwambala yayogera ku bakyala yayogera ku bakyala sallallahu alaihi wasallam la yajuzu lilmara ekigwana ku mukyala an tubdiya shay'an min zinatiha okwolesa ekyokwewunda kye omukyala omuyina mulina oyagala muwasa mwanyoko omuyinako oluganda kimugambe yagamba tekigwana ku mukyala kwolesa kyakwewunda kye ekiri ku mubiri gwe oba ku ngoyeze naawe ekyokulabirako oluusi ngaokwekuba wanja kuki okuwummula pini
sicha kwe wundesho akwa kumatu sibi akwe wundesho
kati buliruwabi sako ebyo kwe wundesho ainabi wundirani ainabi teka ainabi teke lakani ainakuba bawe oboyo mwanyina oba chitawe oba nyina oba muganda we amo kweja ajame mkubo nga wabi ambadi echi ya chigana alaihi salatu wa salamu nga wanasi galanga chikola chizo muvi ilako Allah na kuonda mochachi chatu gaye muhadithi siri na kena vale kerayo nga kagenda bayi ingize jano kujakunga na kapa tegeza ate siri na kena vale kerayo nga kagenda boke somulido mubutono wako wa mchinene mchinene kujakunga na chiba gamba
abafu mchala wa chasobola okumugamba gwe chasobola omugamba ngeri jolemeza ko pini yokunyinde eno katteka ko sitira ojibike nakiriza natala bantu omunyigiriza kubanga cha inokola bwabanga tayagala jijjamu ajikwe wondire ngo okomawo ajisemu ntegere kisebulungi ekisinga ko kubye kirungi ase ko sitira tambule mbantu
ايجون تغيري كسي علامة ابن القيم سوري علامة ابن عثيمين رحمه الله يا قامبا لا ينبغي للإنسان أن يظل نفسه لأحد إلا لله عز وجل ومدد تشيقوانا tulikubintu nabibi ya tugana sallallahu alayhi wa sallam ngabiso mloto kisomulilo butuna batu bikoze alifu na watu bilese solo bifu na mwijana kati wa musajja solo kujabwati wa yatawadha uli ahadin akthar mima yatawadha uli Allah subhanahu wa ta'ala ni yekuto wali zomutu wa kusinga wiyeto wali zani Allah subhanahu wa ta'ala baba mchala na yebu watu yobla wa muganda wa febi ya la hadhara insonga ya gama tinze ndaba chise mbele omuntu okubango buka kamobo wakoze bufanaga na kuno kufunda mira Allah subhanahu wa ta'ala na kanze sila ba mumu kaso mnene muntu kubanga afuka amiriro omuntu kubanga chiso bolo kutuke chise na aluuzo te omuntu ono wabeyu no kusingani na atufurumize chitabawo ilaba anji mubasiramu chaga no kuingira mgongo wafe nenga nkola ya wano ya mbuganda si nkola tiyeri musio na kala nsio na ya ada ya manji kima ya mbela ya bantu tiyeri musio na nkola ya buganda yukufuka amiri la bantu na hete chibwana ili mutonde kweto waliza chitonde kusinga kweto waliza Allah subhanahu wa ta'ala kweto wazo dhullu lkamal oboka kama usinga yoku wanga wa waguru nyo vina kubali Allahi subhanahu wa ta'ala ehu na yesu nga nakula atia okugobele romu baka alaihi salatu wa salam luta kuluta chigere kuchigere tugwano kuchisake sila aburugana butu watu wakalo kuona umasugwe chitiba Allah subhanahu wa ta'ala darusi ya fite genda kubampa mfu tuangala kuwala nteka teka zigenda kuzika muganda wafe mukadde wafe yala kusembeo na ibintu bibiri kintu chisoka kadishtahara alhasad fil umma insawe susse mu umma yafe ngana chun nabi sallallahu alayhi wa sallam ya kitu zizi na tugamat ina alhasada chibaita insalwa insalwa ya akulu lahasanat elie birunji omuntu byakoze tena bitanabeerawo byomaze okukola osaddaase osadde osiibye ebirungi byebyo ensalwa ebirya nga bw'olaba enkuba eziri omuliro tegerekese bulungi kati nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atuwa amagezi tubere kubunkenke kubwerinde kukwegendereza okwekike kya waggulu yagamba la yazalu nnas abantu bagenda kulekayo bikhairin nga bagabana obulungi bafuna obulungi Allah abassaako ababundukulako ebirungi ma lam yatahasadu ebbanga lyebalimala nga bategedde tensaalwa kya bulabe eri emitima gyabwe ensaalwa kya mutawaana gye bali ensaalwa kizibu nnyo omuddu agwane oba yegendereze akireke kati alhasad ensaalwa oyinza okinyonyola mu bufunzi osobole okitegeera tamanu zawaali nimat min akhik okwegomba ekyengera nze kinveeko gwokifune oba kisaanewo kyengera kive ku muganda wo kimuveeko saalwa so oba olabye ku muganda wo yenna ekyengera ng'akirina saba Allah subhanahu wataala kimukuumire saba Allah subhanahu wataala amutaasaba amaaso ag'ensaalwa saba Allah subhanahu wataala amutaasa abantu ababi bwatyo bye yatuyigiriza nabbi sallallahu alaihi wasallam tugambye nti buli kyonna kye tuleeta kiddayo nkiyingira mu hadithi yaffe ma taraktu shay'an yuqaribukum ila aljanna illa waqad haddathtukum bihi wama taraktu shay'an yub'idukum ani nnar illa waqad haddathtukum bihi nosh insha allahu taala ensaalwa aboluganda ensaalwa kitendo kibi bw'otunuulira ekyago wakati wa Qabil ne Habil kuzibaali baana baani abo naam baali baana baani sheikh wange Adamu alaihi ssalaam ani yatta munne naam ani yatta munne Qabil yattaani naam naam بارك الله فيك شيخ أني يتمني إيه؟ قابيل يتاني هابيل نكوبوز ناوي الشيخ تويتا قبيبوز أتي بيبوز جيبيلي يوم القيامة بتاني كيكاتي نعم مزوك سوي تليفنا أني يتمني قابيل يتهابيل يمتلكي ها نسالوا انسالوا يفاكوشي ابو رغاندا شيخ وان انسالوا يفاكوشي نعم ها ها مشالا نعم بارك الله فيك انسالوا يفاكو مشالا شيخو يناتشو تشوسام صدقة ona agambye nti yava ku sadaka naam sheikh mudarasi woli anta maana gwe toli mudarasa naam ensaalwa yava kuki takirinaku ilmu okirinaku irimu barakallahu fik kansembyeyo ansekeredde saba wange barakallahu fik ensaalwa yava kuki ensaalwa yava ng'ono ayagala ekyengera ekibadde ekyono kibeere kikye ntegerekese bulungi kubanga tugambye ensaalwa omuntu ow'ensaalwa yegomba nnyo ekyengera ky'olina kibeere kikye oba kikuveeko wakiri kikole kitya yiwe ensaalwa bwatu bwafaanana ntegerekese bulungi kakati nabbi sallallahu alaihi wasallama atuwa amagezi n'atugamba kuba abantu baagala birungi si beguli bobo yagala obulunji Allah abukuwe weje mu ensarwa yagamba la yazalu nasu bi khairin abantu bagenda kuleka yonga bafuru obulunji obuvawa ma lam yatahasadu ibanga libali malanga ensarwa bajikoze batya bajejemu guwejemu echo ugunde gundi yafunye kino saba Allah mutere omukisa mugundi kundi yafunye kino saba Allah mutere omukisa kundi yafunye saba Allah ogejagge nokulabanga Allah tabaraka wa taala kusasira ojaggobe okubanga ogoberede nabbi alayhi salatu wassalam ikisembe inshallah tabaraka wa taala chikamu cha ibn al-qayyim rahimahullahu tabaraka wa taala yagamba idha an'ama Allah Allah tabaraka wa taala wagabirira omuddu echengera kyonna naam idha an'ama Allah Allah subhanahu wa ta'ala singa gabilo muddu echengera ategera di kino Allah champadde chengera era ategera di kino Allah champadde fitina naam sheikh bamubuze kibuze ekyo kiyabaya lukula na gamba tibolaba angango ine chengira chona Allah ya kuwa gori oyogera ine chengira chokola chi oli muogezi e chengira chonga nga techiku koze sa bikuwa kumateka ga Allah manyato chirina echo chengira na hebo laba ngo muogezi buno morina atebu kujia kumateka gani mati hathi hii fitina chicholi na chikemo Allah yagezi sana cho buziba senti Allah ya kuwa senti tegele kise mulu e senti yesu wangati zikuteka walana Allah tabaraka wa taala manye chicholi na ni'ma wabawe nsonga yedini masha Allah tatasaddaq wabawe chetagisa insha Allah tumfiq wabawe chetagokola tatakaddam okuli ugambo yanguwa okusamu nkola maya chicholina hathihi ni'matun chichengela chinene ama bolaba angabu lucholina ima sente na inga zikuongela ya tebo ongezi kuja ku Allah maya chicholina fitina chikemo ruano uveyo ochite otelele biauni hii tabarak wa ta'ala ntegele kisa burunji nzira munga ambajukiza tumusomo kwa figu kote kuchigambe chigambe nabi sallallahu alayhi wa sallam tuchari kukubela nabi alayhi salatu wa sallam mutlabide insonga ezenja ulu ya gama sallallahu alayhi wa sallam ma taraktu sirina chintu ma taraktu shay'an sirina chintu na chinarekayo nga tukaribukum ilal janna chiba sembeza kuyingi la jana illa wakadi hadaftu kumbihi okuja kunga na chisumisa wa sohaba ba sohaba mano chiba sumisa ni chigena na chikola chitia okutuse chati tuka kwa nafi chichata ambula na agamba wama taraktu shay'an elasina chindu chenarekayo nga yubailukum ani nari chizo kubi wazo kuingi lomulilo ila wakadi hadastu kumbihi wakujia konga na chiba tegeza kati omuntu wa ingi lomulilo nga tegede mtimbutufu mputu yange bujemu wange buta ulira wange buwebu ntute kwecho wakugwebele nabi alayhi salatu wassalam itabiu ma unzila ilaihi mugwebele bia mukako wala tabtadiru temuzula muddini yenu wala tabtadiru temuzula muddini yenu kubanga mali btada afiddin umutu ye nazula muddini yenu faqad za'ama anna muhammadan alayhi salatu wassalamu khana risala haja kubayi nendo oza ti muhammad ya kumpanya kati ya galatu kilizebe ya kumpanya alayhi salatu wa salam saba Allah subhanahu wa ta'ala chitutase nendo oze ya jitujim tugobelele mugobele zinabbi chibaito kugobelela imam ahmad wa chibaita sunna imam ahmad rahimahullah ya gamba tiboya galo kweka kasa ko sunnati ogobella nabbi sallallahu alaihi wasallam manyati ndi ko sunna ntegere kise kati sunna chechi al ittiba'a kugoberera nabbi watarku nokuleka mana hana anhu biyatuziza byonna nobikube mabega awoja kuwa liku sunna yenyine nebo laba ngo cha ina mu mutima kale kale njimanyi nti sunna na ye kale njimanyi nti sunna na ye kale njimanyi nti sunna na ye omanyo cha ali wala olina olutalo no moyo gwo era lwana bwezi zingirire guleme kuwangula nasallallahu alaihi wa alafia sallallahu tumalide finna Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adhaban nar wa yassir lana umurina kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa adhabil akhirah wa hdibina ya rabbal alamin Allahumma ihdina wa hdibina ya rabbal alamin wa la tu'adhibna wa la tuhlikna bima fa'ala sufaha'u minna wa bima fa'ala al-mubtilun subhanaka allahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka